Ngibingelela bale mnginamngela esiqephini sethu sesine sengedengo May kungoNhlaba kulonyaka u-2024. Ikhasi lesithupha osihloko sithi izinguquko kwithimba labeluleki baseSASRI. Ifundeka kanje. UThulan Velem sesebenza nabalimi basogwini olusenyakatho okuyi Maystone, iGlero kanye neDenel abalima ngokuncane okwama SSGs. Uneziqu ze-B Agri kwi-Agricultural Extension and Production azithole University of Fort Hare. Uneminyaka eyisithupha esebenzela isikhungo sezocwaningo ngomoba beNingizimu Afrika ezikhundleni ezahlukahlukene. UMnumzane Velem usebenzile nakwihhovisi le-GIS lapho ebelekelela khona abalimi ngohlelo lokusebenzisa umhlaba ukufaka imigwaqo, imigudu yamanzi nemisele yokukhipha amanzi masimini. Ukuze kugwenywe ukuguguleka komhlabathi. Uphinde wasebenza njengomlekeleli wabeluleki kanye nethimba lezifuno ezinambuzane nokulawulwa kwezinhlobo zomoba. Uma abalimi befisa ukuxhumana naye mayelana nezidingo zabo zomoba, bangamthola ku 082-655-0356 noma kuthulani.velem@sugar.org.za. Umlimi angakhohlwa ukusithola isiqephu esilandelayo esikhuluma ngokukhulisa ubushukela ogqoqweni lomoba. Ngiyabonga.